known in the music department. For tonight's studio, another one. B. Laden, the D. Lowland.
Tongo Records,
Nonan.
Machines kibao wananisaka. Yes, nipo chimbo ila sishi kwa mashaka. Now nipo chaka, now ni kusaka pay. Mina sound good of course, now nimepanda bay. Ha, kitani makuzi mingi. Of course bola bongo B.O. mapimbi wengi. Masnichi wapo wapi? Wapo Bagamoyo, hawajui flow zao kama vibogo. Yo, nataka kulike picha, okay like page, vote nan studio like kisha. Vita kama Vietnam, mdao kama handsome. Ni follow Twitter, hilo lendi ni follow Insta. Napita pita, yes, napita pande za kwao.
Wonde join ni boko.
Mindo Juma Nyoso basha wao. Harakati zangu, ni kugonga dada zao. Wakinacha wanagopa na ukijibu mume wao.
Wanango sweet life, Temeke Kinondoni.
Sweet life,
Ilala Magomeni.
Sweet life,
Tegeta Mikocheni. Wanangu wa Bunju mpaka Kweni.
Now and then,
usimsahau Cheese Lole.
Now and then,
usimsahau Cheese Lole.
Now and then,
usimsahau Cheese Lole.
Call me Moonlight, unstoppable, yeah. Snitch blacklist, na mshie farmable. Nipo digitali na najua kusu analog. Mr. Flow nyingi siso make, call me Papa Code. We never be the same boom. Mwanaume ni mwanaume na demu atabaki dem too. Shen's food, babu bomba ni kusoma too. Hivo nikiwa kwenye kazi na kaza na kuwa mgumu. Nikiwa kwenye penzi na jifundisha kuchumu. Nikifanya nye pesu anasema bado ngumu. Nipe shavu niache utunzi wa kukuchumu. Uyu boy akajikanyaga leo amekalia kichwa.
Hawezi kukani vyema ukamkabisha.
Wametuma beef request, sisi accept na Peter. Na hata kwenye ngumu na switch. Na back flow, hey guaza repeat. Mwanangu boda boda kwa kiki. Njoo kwetu hakuna city. Kalia gogo ni flesh.
Wanangu wa bongo paka mtoni. 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 Be frequent, sisi accept na pita. Be frequent, sisi accept na pita. Be frequent, sisi accept na pita. Sisi accept na pita.
For the night studio, D. Roaring, No Nene Department. Yeah. Hey yo, what's